Yeah, shit. Away!
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nshazira. Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni.
Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele
lele lele lele lele lele.
Tena lele 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 lele
lele lele lele lele lele lele.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo.
Baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajikosha.
Kwa tononyesha tuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara ghafla kaiya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matwanka wapaleseni.
Anajikosha.
Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Tena lele 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 lele
lele lele lele lele lele lele.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.